Who is that? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
Westsidemusicblog.net.
Big D Mafia. Fale kono kubona la ishupile kubona la fela itile nizweli kulika kupushinga katata kuli mwendi nina nipange mastata kono nikana kweni satina pata pata nalika kutunga na usiuni musiari kuli mwendi nina nive kwa teni ni mari kono apete nieza azizweli pili nilumezi kini timu pilo kimusipili anizivi njikoni ya niofitalili yawa
kani kalizi musipili maupilo kuzamaya
music blog.net.
DJ Mafia, land pizza, got you.